kofefe bakunonya.
Who that? FBI.
Yangamba bonjour, konze savabie. Konze I'm the most wanted, koye chicho. Most wanted. Konze nze nabie show. Kwa babu vieba nono. Nasoka kusiba mutima. Nasina siba mbili. Nari moto miaka ngansara shaulini. Akamele twakalianga wa anti siri. Ngafumbe chijanjare chidude chinzari. Ha! Wenjo gede da katize emperor tobuza. FBM uye yo empire. Tusura tuzunga batu yita vampire. Echi gamo nchilianga kuko ya rukaya. Barapa bajude na kunga kalenda. Nzense kwa zinzi tanonya wezi tunda. Ha 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 ha. Nazari wa mjachenda. Mission ikawumbi fetwa sukorenda. Banonya banonyani. Banonya banonyani. We batimba batimba batimbani. We swa.
The most wanted man.
Banunya banunyani. We batimba batimba batimbani.
Most wa, most wa, most wanted.
Most wanted.
Most wanted.
Yes sir.
Most wa, most wa, most wanted.
Olova.
Never take me for
yes.
Granted.
The most wanted. Ani we banunya. Ani we babuza. Yo. Sibuli anava ambu ye kuta. Sibuli chenya njambu eva mputa. Nze siri ya nyama na yesu pumputa. Nga sinafuna gari na soka na kusota. Olu imba ruange tebalu njiga pozi. Atewe rugwe veda round of applause. Baneva nonya ambu nze musti wanted. Atena nge nonya bakazi nga king muswati. Sente nkwa tanjeru zidieje za burodi. Meza nzibluga za ngamfufu ya slama rodi. Mogi ya rap nze nakuba jaka poti. Je mumpere viti wanze mdi wajaja godi.
Most wanted. Most wanted.
Yo.
Most wanted.
Never feel neglected, man.
Most wanted.
Yo.
Never take me for granted.
Young Amba bonjour, Konze savabie. Konze I'm the most wanted, koye chicho bie. Konze nze na bie show. Kwa haba kubie vano no twa bie.
Hello.
Hello.
Yeah,
Mario, why I said the legendary? Blow.